Here's another one.
Naitwa Kondela. Na leo yini kuna kaniba. It's kaniba.
Sweet kama strobella. Baby, your love kama sukari. Weya kwanguro men kabaro bakabali. Take my heart slow, tunze moyo tafadhali. Na ukisema yes, sisemi no, nakubali. Pensi la kirasta, mepata pata, sweet fanta fanta. I know you know that, baby you know that. Una waka waka, kule ma TikTok, bila filter, baka Snapchat. I know you like that. Baby, you like that.
Nikiwa nawe najisikia niko fine, baby. Your lips, your body, baby. Na penzi letu linazidi kushine daily. Na mina wish tufike mbali, baby.
Basi nishike hapa, nitulize mapigo yanadunda pa. Nimefunzwa haswa, nimepitia kisu changa riba. Yeni mwenzako hapa, mevurugwa na penzi nishadada. Nimenaswa, penzi halina makato halina riba.
And that this love is official, God he has made to bless. Atuitaji na competitions, Godi amesha bless.
Pensi la kirasta, mepata pata, sweet fanta fanta. I know you know that, baby you know that. Una waka waka, kule ma TikTok, bila filter, baka Snapchat. I know you like that, baby you like that.
Nikiwa nawe najisikia niko fine, baby. Your lips, your body, baby. Na penzi letu linazidi kushine daily. Na mina wish tufike mbali, baby.
Take five.